Ufuni mina mfana tichizayo Umadhuni ntombi mfuna shele Ami mfuni mina mfana tichizayo Umadhuni ntombi mfuna shele Baza mfuni mina mfana tichizayo Umadhuni ntombi mfuna shele Watula nje umadluli ntombi useko nalo umuntu osecobe emhlane mfana Watula nje umadluli ntombi useko nalo umuntu osecobe emhlane mfana Awuwevasisi awuwatula mfana awuseko nalo umuntu osekanile Wevasisi watula useko nalo umuntu osekanile Watula nje umadluli ntombi enhle useko nalo umuntu osecobe emhlane mfana
What's up?